Yeah.
This is a Rego Wake.
Baby, naona mbali sioni leo, sina mwingine, amini wewe ndo pendele la moyo wangu. Ani nilichobaini ili penzi kama peponi, nami ninalazimika kudeka kama utotoni.
Utamu ukinishika, utamu utamu ukinishika.
Na changamoto ushanisoma, wendo waliduna nitibu homa, mtabili wangu ndoto ndana isoma. Ani nilichobaini ilipenzi kama peponi, nami ninalazimika kudeka kama utu.